It's DRT. You go on the bed.
Nikikwa ula, moyo unapatwa na shauku. Kwangu ni rupia, nimeacha cheni cheni na vikuku. Kinu na roho inaniuma, hofu na mwili unazizima. Ya Rabbi nijalie ya karima, kwangu mpenzi. Oh baby baby usende mbali, sijiwezi mi never lie. Come closer nijitai, nipe some tune na mini furai. Oh baby baby usende mbali, sijiwezi mi never lie. Come closer nijitai, nipe some tune na mini furai. Yama wanenule, mba wane.
Navyosema hani tutunze siri, mimi ni wako mapenzi kitenda wili,
pumzi zangu za kwako.
Baba wespa mama kwanza hakuna zaidi, wespa na mina tunakasa zaidi. Unuwe mabebe tena kibidi, ndoa yifunga kwa mama nedi, mana tukito babu na bibi.
Mola mola nanjalie mimi, na mpenda kweli.